Gimme that guy up.
Tee that guy up.
Gimme that guy up.
Kasabun. Kasabun.
Guy up.
Kasabun.
Gimme that guy up.
Say no. What a tricky drop guy up.
Gimme that guy up.
Say no.
Na tuko tuko but tuko boss.
That.
Tunakubali. 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 Vezo. Kubali. Sauti sawa na hii maiki mekubali. So iko power na mafansa mekubali. Swaga na yata madema mekubali. Kuteka tamu kachipoka kikubali. Kueka tamu matapune tole kubali. Tida kama timina kubali. Mtina kubwa walisa kubali. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. Tunakubali.
Nimekubali umalizaga drinks nikifika kwenye party. I'm not a sock, nimefia tu kiasi. Hence the name Mad Tracks, aka Mad D. Kuiba chats, nimekubali. Kungara what, nimekubali. Kansoli kifika, mambo yote kwisa. Nifunge tu pingu tu wengine na waibisha.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Tunakubali.
Gimme that ganso, utakubali. Ile track inafanya unasikia kukamata manzi. Ukimtupia lugha na kisha akikubali. Ukifika kejani shuma inarara da. Nilikuwa blinded, nikakubali. Manzi kufungua sauti, anaongea kama mwakazi. Ule nilijitoa ni mteja apatikani. Kwani, hata we ungekubali.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Ilianza na ka selfie, wakakubali. The canso ni moto wakote ambali. Tukatoa nyongwa, ngoma ya kubati. Nikaanza kuimba madem, wakavua pan pan. Nishakubali, mini babi. Na ombido wiu vuta chini ya maji. Na sisiri mungu pendanga majani. Na penda wade sexy, kweli mini visi.
Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali. 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 Confeso. Tunakubali.
Gol bong kaya,
shuaga na yo, gol bong kaya, shuaga na yo, gol bong kaya, shuaga na yo, gol bong kaya, shuaga na yo, gol bong kaya, shuaga na yo, gol bong kaya, shuaga na yo, na chukotu, pachukani, bona kuba.